ZWAP.com.
Batini bona, ay sugama, batu bakomu
Sigisibo, ay wey, batini wey, ay, ay, ngathi sesibhekene nale nkinga, ngathi sewashintshiwa amagiya, bahamba wavula amafutha, ngithi sewagijimisa amathini, ngathi sesibhekene nale nkinga, ngathi sewashintshiwa amagiya, bahamba wavula amafutha, angithi sesigijimisa amagwinya, ay, suka wey.
ZWAP.com